Welcome to see you. The minute of the girl music worldwide. Metal culture.
Sounds by.
Sema kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu. Semaje majita,
come on,
wasi wa kupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
kuna kama dageita,
come on.
Shaliti ya maanyi godolo chalala tumolo, we dada mwambia jila nisifendi ndombolo. Mishaliti ya maanyi godolo sita kinombolo, we dada mwambia jila nisifendi ndombolo. Wani nyweni lewe inatosha, wakisa kinene ntaogopa kulala. Wani nyweni lewe inatosha, wakisa kinene ntaogopa kulala. Uwe wana ije, uwe ije ije unaleta fungwa kisibo. Uwe mdogo mdogo na fesha shamba kirimo. Uwe hapo kateka eka fukwa na shimo. Ikama nateka mireka wanununa. Uwe sasa hivu anacheka mpe tungi. Uwe mpe mpe ajafeshia wana siumbe. Siumbe yumbe kabisa pato sinye umelewa na ukaisi umonewa. We kama kopisi kalibu jachelewa. We kama unakesi hukumu tasomewa. Vipi bwana bona nabia unaitama bado sana. Achama tusi kutukana chesa bwana. Kwaza ikibidi luka sana. Nise yu nisi tupo sana. Baka watoto wakalalea ni badai sana.
Muna semaje majita,
come on,
wasi wakupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
wengine njoka kibisa,
come on.
Muna semaje majita,
come on,
wasi wakupita pita,
come on,
na chapo kwenye dirisha,
come on,
tunakamata geita,
come on.
Muna semaje majita,
come on.
Basi sema kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu kama kweli wanipenda mimi niwe na wetu baby mimi nakupenda mimi ele niwe na wetu.